Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Madume bana ba modimo ka lena la Jesu Kriste mo re phulusi. Ke a leboga ka tseno ke batlang ke ke bue le bareri ba lefoko la modimo ka pa kerere le the soul winners. Kerere le ba ke ke bue le batho ba ile ngore ba mo morerong wa modimo. Ba bang ba bona ba setse ba bile discouraged. Ka go rera ba bona o kare batho ga ba ba utlwe, ba rerile ba bona o kare ga gona motho wa pholoswang, ba rerile ba bona o kare batho ga ba ba amogele. Yanong ke batla go bua le lona mo letsatsing le mo setlhogo se se reng shake it off and keep moving. Thinta o tswele pele, thinta o tswele pele. Re a go buisa mo bukeng ya Matthew chapter 10 from verse 13. Ro fitla mo verse 15. E re lo tsena mo ntlong lo dumedise. Fa e le ntlo e tshwanetseng, a kagiso ya lona e tle mo go lona, mo go yona. Mme fa e le e sa tshwanelang, a kagiso ya lona e boele mo go lona. Le fa e le mang yo sa lo tsholeng, le e seng go reetsa mafoko a lona, tswang mo ntlong eo, gongwe mo motseng oo. Lobe lo itlhotlhore lerole mo dinaong. A mmaaruri ke lo raya kere, e tla re ka letsatsi la katlholo petso ya motse oo e nne bogale go feta ya lefatshe la Sotoma le Gomora. Lord God, we thank you for your word e o boletse le rona, e boletse o bolela le rona modimo mo letsatsing le. Rara tsosolosa the interest mo go rona, tsosolosa mafolofolo a le gape a go tsamaya. Re fitlhisa molaetsa wa gago kwa dipelong tsa bana ba batho gore ba boelane le wena ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Assignment ya go rera lefoko la modimo ga se decision ya motho, ga se kakanyo kapa ga se a se molao wa kereke. Go rera lefoko la modimo ke thomo ya morena Jesu, ke se se kgatlhang morena Jesu, ke se a se tletseng mo lefatsheng. Jaanong ga se go rera lefoko la modimo ga se selo se se bonolo. Le Satane o a itse gore ga o rera lefoko la modimo kapa o shera molaetsa wa modimo le ba ba o tlhokang, o tlile go thusa batho go pholoswa. Ga a kitla a e tlogela ntho e gore e rane smooth, ga a kitla a ba a e tlogela gore e fitlhelege bonolo ko dipelong tsa batho. O tla tsosa ntwa, o tla tsosa sengwe sa gore either a discourage wena kapa a discourage batho ba ba tlo go utlwelelang. Morena Jesu mona o lebeletse gore re tsene metse e yotlhe re rere lefoko la modimo, o rile re rere go fitlha kwa bokhutlong ba lefatshe. We must not stop as long lefatshe le santsane le teng rona a re rereng. Jaanong o a bolela mona a re e re ga re tsena mo matlong a batho re dumedise, re dumedise. Ge ntlo eo e tshwanetse kagiso e re tlang ka yona mo ntlong ele e tlo sala mo ntlong eo. Mara ge e le gore ntlo ele ga ya tshwanela, kagiso e re tlang ka yona re tla go rera lefoko la modimo, re tla go thusa batho go tswa mo dibeng tsa bona, e tlo boela mo go rona. O bolela mafoko a mang a thata a boima mo verse 14 mo a re le fa e le mang yo sa lo tsholeng, le seng go reetsa mafoko a lona, tswa mo ntlong eo gongwe mo motseng oo, lobe lo itlhotlhore lerole mo dinaong tsa rona. Se ke sesupo sa gore re tlo rera, mara ga se ba botlhe ba ba tlo e amogelang. Ngwana modimo ge o rera ba sa amogele, ba sa dumalane le wena, o sekwa makala, o sekwa tsaya gore kwa wena wa ntlha, ga wa ntlha ebile ga o kitla o ba wa bofelo. Lentswe la modimo le a itse, morena Jesu o a itse gore ga ba o dumelana le rona. Ke ka mo a reng ge fela batho ba sa go utlwelele, ba sa go amogele, o bua ka dilo tse pedi. Once ba go reject, once ba sa reetse mafoko a gago, tswa mo ntlong eo. Sekwa tshwara batho ka pelo, o sekwa ba kwatela, o seke wa ba tseya yaka disatane, yaka batho ba bangwe ba re ke disatane. No, tswaya mo ntlong eo kapa mo motseng oo, o tlhotlhore lerole la dinao tsa gago, lerole le le mo maotong a gago is a footprint ya go bontsha gore o ne o le teng mo. Gantsi ge crime e diragetse,
ba maphodisa a tla a tlo checka gore ke di clues tse di fentse baka tse di ka ba thusang go kry-a motho o neng a commit a crime, ba lebelela le di footprints. Now go na le ntho ya gore ga o rera lefoko la Modimo, itse gore di footprints tsa gago di a sala mo ntlong eo gore di tle di pake gore o ile wa tsena, e re le mo kamokamosong motho a seke a re ga a utlwa evangedi ya Modimo. Kante dinao tsa batlhanka ba Modimo di ne di tsene ka mo ntlong ya gage mara yene a ba rejecta. So lentswe la Modimo le re le wa tloganang go utlwelela lefoko la a ka nna go amogela, mara ge wena o tlisa lefoko la Modimo ene o tlisa tsa gago, wena o leka o tlisa molaetsa wa Modimo ene go bolelela ka batho, go bolelela ka tse di diragetseng ka bo mamang, e re o tswe mo motseng o tswaya, because o tlo ikamanya le dilo tse dingwe tse e leng gore di tle go kgoreletsa thero ya lefoko la Modimo. A re ka maruri ke le raya kere le ge se ne le tlhotlhora lerole ka letsatsi la bofelo, lerole le 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 tlile go paka ene ka tlholo ya motso o e tlo nna e bogale gale gale go feta ya Sodoma le Gomora. He batho ba go reject ngwana Modimo, itse gore rejection ke karolo ya go rera lefoko la Modimo, e sekebe ya go stopa. Morena Jesu o ne a rejectiwa, mare ga a rejectiwa o ne a fetela ko pele, o ne a sa nne mole yaanong a thoma a tsa list ya batho ba ba gananang le evangeli. No, o ne a tswela ko pele. Ke batla go bolelela bana ba Modimo gore se morena Jesu a se tlisang ka lefoko le mo go rona ke gore ga o ile amogelwa ka dinako tso tsotlhe ga o rera lefoko la Modimo, eo yona o tshwanetse e fitlhe mo kakanyong ya gago, ebile o nne o le prepared for yona gore ke tlo rejectiwa mo gongwe, ene ga o ka bona ba go amogela mo gotlhe o ipotsa gore a tota eo e rerang ke yone e rerwang ke morena Jesu. Ka gore ya rona bana ba Modimo e tsamaya le gore mo gongwe ba tlo go rejecta mo teng, mara rejection ele o seke wa e tsaya ka pele, o seke wa e kgomarela, thintha lerole la gago o fetele ko gongwe, ka ga ba o reetsa mafoko a gago ga ba ile go amogela mo gongwe. A se batho ba botlhe ba ile utlwang pitso ya gago, a se batho ba botlhe ba dumalana le molaetsa wa gago, a se batho ba botlhe ba dumalanang le se se tswang mo pelong ya gago, because le mo dipelong tsa bona go na le se se agileng ka mo teng. Morena Jesu ya ka morwa Modimo wa kwana e tlhabetsweng maleo a rona e neng e sena sekodi o ne a rejectiwa. That's why ana bolela a re moprofeta ga a ke a tlotliwa mo motseng wa gabo, o ne a itse pain ya gore mo motseng wa gwa eno mo bathong ba o gotse le bona ba o naganang gore ke bona ba mathomo ba gore ba tlhaloganye se o tlang ka sone, they are the first to reject you. Mara se kwa etsa personally, it's not all about you. They are not rejecting you. Morena Jesu are ga ba reject wena, ba rejecta molaetsa. It's all about the message that you are carrying. Mara ga o ka boa ka moso wa tla ka molaetsa o mongwe o kgatlhang ditsebe tsa bona ba ile go amogela, bjaanong o tla bona gore ga se kgang ya gore ba kgatlhanong le wena, ke kgang ya gore ba kgatlhanong le se wena o se rerang. But se se setseng bana ba Modimo, ge go diragala tse itse fela gore wena o tshwere yona, o sekebe wa boela ko morago, tswaya mo go yona, tswaya mo dilong tse tsotlhe o ne leboga Modimo re Modimo ke a leboga gore ebe ke dira se e leng thato ya gago. Tlogela, leave behind go ba bitter, leave behind go ba frustrated, leave behind mo goreng a tota ke biditswe, wa o ka rena ga ka bitswa go tshwana le batho ba bangwe o biditswe. Se se setseng fela ke gore wena tswela pele, move o ye ko monyakong o latelang, o seke wa kera lerole la pain e leng gore o rejectilwe, wa e tsaya ka pelo wa e tsamaya ka yona wa ya ko motseng o latelang ka gore ke gobetse. No, ko motseng o latelang, utlwa lentswe la Modimo le re ge o thoma o thintha lerole la gago, kagiso yo o tseneng ka yona mo motseng ole e tsamaya le wena, ba o sala ba e batla kagiso mare ba ka se bone, because ba itatotse kgosana ya kagiso e leng morena Jesu. Bjaanong ke batla go bolelela ngwana Modimo gore the disappointment tse re tsamaya re di kry-a ka go rera lefoko la Modimo, o sekebe ya re ge Modimo a re ya ko motseng o latelang o bo o di busa mo kakanyong ya gago ore le kwale ba ka reject. No, mabati ga a tshwane bana ba Modimo, le o tseneng ka lona maabane ga le tshwane le le o tla tsenang ka lona ka tseno, ga le tshwane le o tla tsenang ka lona ka moso. Nako tse dingwe go botlhoko yang bana ba Modimo gore o etse crusade ore o rera ko motseng o rileng go tle batho ba babedi fela tente tletse ka ditilo tse 100 wena ka o sane o bore e ke working wasteile chelete ga wa waste chelete batho ba ga ba gane wena ba gana fela molaetsa o wena o tlang ka ona ba itse gore o tlo ba ra o re so ba tswela pele wena ba bolelle lefoko la Modimo. The relationship is telling where they are broken. Le ditsala tsa gago because of lefoko la Modimo le le tshwereng ka tseno. Do not over o thoma o ba discouraged. O seke wa rejecta today because of tomorrow. Or o seke wa rejecta tomorrow because of today. Wena tswela pele re dire se e leng thato ya Modimo. Morana Jesu ga a ka ema. O rejectilwe o tsene mo dipolekeng tse di mo gongwe ne ba batla le go motlhoma kgosi ka swele kore ke o itemogetse dilo tse dintsi mara ga a ka a gana ga a ka a ema a emiswa ke anything. Bo moapostolo Paulo ga ba ka ba ema bana ba Modimo ba ile ba tswela pele ba rera lefoko la Modimo. Ba ka go gana mo lelapeng le ba ka go gana mo motseng o mara mo motseng o latelang o tla bona ba go amogela ka lethabo le lengwe ba go amogela ka gore re ntse re emetse kgang ya go tshwana le gore re tle go pholoswa ka yone. O seke wa senya le ba nako go bona lebati letswalega ba tswala monyako itse gore ba ka nne ba tswala monyako mara Modimo o tla bula monyako o mongwe go rera evangeli ga go tshwane go ya le malatsi bana ba Modimo letsatsi le lengwe o tla rerela batho ba go utlwa ka nnete ba pholoso tsatsi le lengwe wa bona ba go lebeletse fela mo matlhong go sena lo areng amen. O seke wa bile wa tshwenngwa ke taba ya gore amen ge ba sa e bolele go raya gore ga ba go utlwe ba go utlwa. Modimo o tla go leader to the right people. Modimo o tla o leader to the right place. A go leader to the right opportunity. As long as wena o tla nna gore ke tlo tswela pele ga ko ema because of se batho ba banketsang sone. Keep on preaching. Keep on o ba rate bana ba Modimo. Keep praying. Wena o tshepagale mo Modimong. Modimo o tle go reward your faithfulness. E seng gore a reward wa gore wena o mang ka baka la gore o dirile eng. Modimo o reward faithfulness ya gago gore le ge ba go rejecta mara o ntse o tswetse pele o preacher the gospel. O skebe wa tsa gospel ya Modimo wa e tshwantshanya le maemo a o kopana le ona bana ba Modimo. Matsatsi ga a tshwane, maemo ga a tshwane, batho ga ba tshwane, mabati ga a tshwane. Modimo wa rona bana ba Modimo o tla le bula le lengwe le bati le lengwe re o tla wisha gore o ka reng ka ba le butse 10 years back o tla le bula le bati le lengwe ga o tlo morana Jesu a re tswele wa kokotang o tlo bulelwa tswela pele o kokote tswela pele o kokote ngwana Modimo mara mo ba go rejecta mo teng tlogela a mark. Thinta lerole mo ditlhakong tsa gago sign go thinta lerole e ne e le sign ya bajuta ya gore ke tswa mo dikganyeng ga ke sa tlo bolela sepe le lona ga ke sa tlo boela mo lefelong leno. So lentswe la Modimo le re le fa e le mang yo o sa lo tsholeng le seng go reetsa mafoko a lona tswayang mo ntlong eo because batho bao ga ba itatole wena ba itatola morena Jesu. Rona ga re rere rona re rera lefoko la Modimo. Rona ga re tle go presenta rona gore re bomang. Re tle go presenta Modimo wa tlhokiwang ke batho. O morena Jesu a boletseng sentle a re ga se are balwetse ke bone ba batlang ngaka ga se ngaka e batlang balwetse. Rejection e tsamaya le gospel bana ba Modimo. Ke itse se ke buang ka sona because ke I once tasted rejection mara ka thuswa ke moha wa Modimo ka thuswa ke moyo halalelang gore ke eme le teng mo pholosong batho ba ntse ba pholositswe ba amogetse morena Jesu le motlhanka wa Modimo. They can reject you for so se bolelang mara o sa bolele opinion ya gago o sa bolele kakanyo ya gago o bolela lefoko la Modimo. You don't gore o bo ba tshware ka dipelo o rapele gore Modimo a folose mollo ko le godimong o tle go ba fisa wena tswela pele preach the gospel ke se Modimo a go batlelang sone tswa mo bona o tlogelle everything o tlogelle Modimo. Jesu Kriste ga ba roba baruto ba gagwe o ba boleletse gore ba itse gore ga se ka nako tso tsotlhe tse o tlo amogelwang le wena itse gore ga se nako tso tsotlhe tse batho ba tlo go phaphathelang matsogo ba re wena o motlhanka Modimo. Nako tse dingwe they will even call you by name they will just ba go nyefola because ga ba batle o utlwa se wena o se boletseng ba tla go jikela they will never honor you ba ka sekebe ba tla ba shapa matsogo ba re hosana ya ka morena Jesu ba sekile ba re ba moduduelletsa bana ba Modimo ga a tsena ka Jerusalema some of them but he continued to preach the gospel. a re tsweleng pele go rera lefoko la modimo modimo wa kagiso o tlo re thusa rara re ya leboga re leboga lefoko la gago la gore re eme o re bolelele gore mabati a butswe o boletse wa re masimo a tala a setlhefetse a tlhoka bakotudi ke rona ba modimo wa rona re eme le ba baneng ba setse ba nyemile moko moyo boitshepo ke kopa o ba tsose ba simolole go bua ka dipounama tsa bona gore Jesu Kriste ke morena go na le matshelo a re emetseng gore ba kgone go fitlha kwa go wena re a lebogarara tshegofatsa botlhe ba utlwile lefoko le ka Kriste Jesu morena wa rona amen. Bishop Lucky Mulwantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
Become active. Active in faith. 657 AM. 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.